the debug. I'ma do what I do. Now die. Jima heta muna bo, muna jam ni na do. Kitambi ni na yo, na siyo kwa choko. Na maniga ni na o, jeshi kama mtu so. Gangsta sila die, jima heta muna lie. Mimi ndiyo police, nini ndiyo crime. Kara ila ni kufine, nisha kuwa prime. Staki story zako niga kama huna dime. Na nazizi kuwa show. Jam, juma ganji niko nazo. Yeah, juma ganji niko nazo basi jam. Kina sidika niko nao. Yeah, kina sidika niko nao basi jam. Juna ito baba yao. Chapua na mabil. Still, me huwa nigga ana skills. Mada hizi beats nina baki zimeti. Soga so dope hadi heta ana feel. Guilt, yeah, mina jua ana feel. Heta ana bonga, mbele mina songa. Yeah, yeah, mbele mina songa. Blind to you niggas, yeah, I'm so vocal. Focus on the mula, focus on the doula. Get that mula, buy that doula. Living by the slogan, living by the slogan. Get that mula, buy that doula. Living by the slogan. Jump, jump, jump. Juma ganji niko nazo, jam, yeah. Juma ganji niko nazo, basi jam.